zegi ngiya kubamba au bambegi ngiya kukhonza au kuzegi Sen katsele, kwanele, asiyege.